hambo yankumbula na lapho khona kwangolonga sono sami udlile na ngabe ngisakhona insizweni ya let me push yoningse hlangayo uma wena ungeke tuse kwami.
Sithandwa sami ngiyafisa ukukuphendula kodwa la ngikhona sibhizi siyaphenduka le nqole ngigibele ngiyasaba ingangigedula ikhanda ngilifihle emjondolo namanje ungaphephuka ngiyazi unendaba nami kodwa yehlisa umoya banjani abantwana ngabe esikoleni bayakhopha thina siyabuya la ugcwene nomona khona nabaloye mina isithandwa sami ukuhamba ukubona mina ngiyazi uyafisa ukuqamela esifubeni ulokhu ngidekedisa ukhulumela endlebeni noma ungeza inyawo lokhu ukhipha okusenhlizweni mase umoyizela ulokhu ngiphalula entshebeni. Themba nami wena uyinto yami yokuhleka ngihappy manginawe mina ngawe ngiyasifela ngizobuya makuphela inyanga nesitofu esisha sokupheka ngeke usapheka phansi ulokhu uvuthela kuyaphela nami la ngikhona into uthi iphuma ngoshimele kusena ngiphuzanga netiye bengishoda ngoshukela phela sivuka ngovivi siyogibela isitimela wanana wasala akekho sokumela eish ngathi uthanda ukukhathazela wangenza ngablind mina yeke ukutatazela ubani okusabisayo sithandwa yeke ukuqhaqhazela inkaba isithole iblush mase ungithakazela hehe ngiyadlala inkaba iblush uzongiqhathana insizwa futhi ayidlala ipillow fight mangiseduze kwakho ngiyazi ngiphela inkani wena uxegisa amabhandi yamamatheka inkani
let me push yoningsehlangayo uma wena ungeke duze kwami.
I'm gonna go.